letu tu isare Lakini baby usijale Kukezi tutajibu badae You see I love you so perfect I can't deny it But your father wants me in a casket I think he's no player As in the way we sneak at night when he goes to sleep Drink and drive or we take the risk Got to ogopi at my police hey. Girl, I would never leave you alone hey. Best believe my pain Siwezi kukuacha peke yako Wazazi wameshikana re Eti penzi letu tuisare Lakini baby usijale Kukezi tutajibu badae Wazazi wameshikana re Eti penzi letu tuisare Lakini baby usijale Kukezi tutajibu badae Kukezi tutajibu badae Kukezi tutajibu badae Kukezi tutajibu badae
Niruhusu mimi kuchema mimi ni yako mistaki ya nani God one minta saka mani juni nyuki minta chovia hani kona feeling neza feel jicho nyanya neza raru kini feel natiga tuende basi msitiri ijuma ikifika sita bleki minta patiga ama tuende msikitini Lanko konganga, kesho konganga uyo Leo ntapagawa, kweli nipata uyo Leo nitastaga, kesi maraga uyo
Menishikisha pepo, mapepo kwa penzi lako Menishikisha pepo, mapepo kwa penzi lako Menishikisha pepo, mapepo kwa penzi lako Menishikisha pepo, mapepo kwa penzi lako
Check, check, on the
check Oh, so the Kakoni mekone kama vile fiber No mine pekene yotani it's a fighter Kato kita Uki walk Hiyo ah Egan tan Uki walk Hiyo ah 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 Programatin 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 Honey programatin Magical, you just got a check. Kush nili sare at a dress in the old text. Nina body po and as a shinda tana vest. So, calling me call, sick of pics soon as I text. Atari so tabias, I go call back in some. Key and the layout and even jacket down. Minam to tell them, Minam go jacket down. Nita go call my head down. Hey, at this, you go, I do, I need to fall like this. Hey, hope you flat, Minam feel come at this. Mini got. They don't feel like me, like me. The only ones are a VIP girl. Okay, I drug I take a two. Okay, I drug. But I take a two. Okay, I drug I take a two. But I take a two. 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 I take a two.
Go my shot and go my ting, you two ring and janda. Nkoki darling commandanti doing a starter. Na niki BM tu nivondo a money hunter. Sunguze shore anatuli mboya seme woi.
Kunyo kek utetisha hadi please now. Kaiko form so uta eza please mom. To your mom akondani neza please dad. Ache kuja na marungu jini Christmas.
Niko bash, cheki dem duma amebeba. Oh gosh, kwanza na diseti niko juu ya mashash. Kifika kejani niku smash. Ni mtu mbekse anapenda tabia ya watu wawili. Kurukia ruki ya mtu katumbili. Madam vile unalamba lolo. Pole pole tusinigware na meno. Kwa
Ashia bad girl, let me say. She got a new dance style, what me say. Ashia bad girl, let me say. She got a new dance style, what me say.
Show them a new dance style. Yeah, yeah. Show them a new
Zebra.
Show them
a sauce in the sauce. Jeshini mbaya na wato kuma bodoski. Bogi ni mbaya mbogi bado kimonyoski. Tamasha leo nile mjeyo na gaoski. Mlingi kamjani unakotukyo na kimo maga. Sigi jama gode chok. Simi ko jama gode na badata sija dosi. Ko jama gode chok. Sigi jama gode chok. Simi ko jama gode ma gode na badata chok. Sigi ko jama gode chok.
Z-Bro, come on, sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the wild boss. Check it, yeah. Jeshi nimba na wato kuma bodoski. Bogi nimba mbogi bado kimonyoski. Tamasha leo nile mjeyo na gaoski. Mlingi kamjoni unakotukyo na kimo maga. Sidi jama gode chok. Siminko jama gode na badata sija dosi. Ko jama gode chok. Sidi jama gode chok. Siminko jama gode ma gode na bade chok. Siko jama gode chok. Sidi jama gode chok. Siminko jama gode na badata sija dosi. Ko jama gode chok. Sidi jama gode chok. Siminko jama gode. Ati foko ko ni kamu via DJ Afro. Ni kwenye ima introductions.
Alright.
Yala na kapkana ni meshinda nikiwa macho. Magode mashada ni meshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile mko nacho. Cheki vile nmenyanya kadi sensi kwa macho. Niko jaba ndani ya umo ina. Jaba ndani ya umo ina. Mukataka tumamoratina. Ya kade mako na itina. Mina ita inaskiza. Ikijipa bado nda ifina. Jagi kwanza kwa Friday so kesho misiko job. Nenda ntunia kila mali akuna mali siko joy. Rada safu kipata na form nila mindo natoa. Karika jaba joka chok. Yeah. Siko jama gode chok. Siko jama gode chok. Siminko jama gode na batata sija do. Siko jama gode chok. Siko jama gode chok. Siminko jama gode ma gode na batata chok. Siko jama gode chok. Siko jama gode chok.
Take down your bikini, kwa makini. Baby girl, take down your bikini, kwa makini. Slow it down, I wanna touch your body. Baby kiss and caress me, I wanna make you my wifey. No more Nafanya mapupu wana kuna kuna. Kamu wapenzi lako viwete wana kimbia. Ay, magnetico. Baby uwa magnetico. Magnetico. Your love is so magnetico. Magnetico lo. Na yule chibuti chibuti. Baby kamu kwangu ni kutulize. Mapenzi ya revani fevani. Hizo ni vitu fani. Baby kamu na mituka kata machi. Tumalize kitandani. Unapojua wili mtu wa vipindi. Kamu wapenzi lako nafanya mapupu wana kuna kuna. Kamu wapenzi lako viwete wana kimia. Magnetico, baby you are magnetico, magnetico, your love is so magnetico, magnetico lo, magnetico lo, magnetico lo.
kwenye giza totoro. Baby, nachotaji ni uwepo wako na ni sawa. When you let me ni Romeo, leo kesho peponi, yeah, yeah. Sikio shafunga kwa komeo, ya usisikie. Mabaya wanasema unifai, wanasema yetu na halina. Kwenye hili penzi na imani, baby, yeah. Mabaya wanasema unifai, wanasema yetu na halina. Kwenye hili penzi na imani, baby, yeah. This kind of love, oh yeah, hoto ipatata kwa ena of love, oh yeah, mm-hmm. This kind of love, oh yeah, hoto ipatata kwa sponsor of love, oh
yeah.
Ayo liza mshukuru mola kanzania mwembo wa sura hadi tabia na kila sababu kujivunia ye. Kila kona umetimia, napenda manuka tokinukia. Ukinigusa ndo nazimia, yeah. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tutae. Kwenye kiota tukakae, minawe ujini kubebe washangae. Kwenye uchungu wakazae, tukicheza kuche kuchi na hotae. Minawe unakula pia, wala unafito. Chuchuza kunitoa majicho, hata uvegunia. Bado uko simple, unapendeza. Shepu sini, kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki, ya nini mafuriko. Meniweza, kuma baby te amu.
Hey yo, what one? It's the O.T. the Cam, side magic set.
For baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist. For baby
girl,
stand up and wind your waist. With your big
bummy,
wind your waist,
yo,
yeah.
He is the most tolerable DJ across the world. He goes by the name DJ Finrags, the Winchester, Lazma Kashike.
Ushaze mosha sezi keti chini, ama, ama ni mahi, ama ni vilo mevali ya mini. Baby take it down, spin it, what he can do it like you, na na. I said down, spin it, what he can do it like you, na na. Oh, baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, you, yeah. Oh, baby girl, stand up and wind your waist.
Guess what mood I'm in? Need you like my oxygen. Let's go somewhere we can be, just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane, higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way, oh no. It's true, see I'm in it, below, na ni do. Kawaida mi na playing it cool. Kawaida mi na playing it cool, but I'm so foolish. When it comes to you, when it comes to you, you, you. Lift me up, anytime I'm down. Every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to you. Lift me up.
Chuchuma kama vile unafua. Mama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma unikuneshe kidonda yo. Chuchuma unanyoka na konda yo. Chuchuma mwenye mli.
family make it don't lie yo. I can't toto
moto mo
moto 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 mo. I can't toto
moto mo
moto moto
moto mo.
I buy coco
moto mo
yoto yoto
moto mo.
Kamata okota shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa. Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma,
Africa is a government of Kuma Bima. You know me, I didn't wanna take you for dinner. You know me, I get the money, but she not bitter. For my area, they call me Godzilla. For the border, money, yeah, pata pata. If you got her, make sure say you beat her. If another nigga want carry my senorita, I go chop on like Senna Semovita.
Bad boys like you, I like bad boys like you. Ooh, yeah, boys like you, I like bad boys like you.
Finna give her all the touching and the loving that she need, yeah. Back away, they make a bad man, Shatoroma. Philomena do the dirty wine for the conga. No fit to leave you for any reason. I want to invest in your body, I want to invest with my money, You know, say now you are go marry, How many picking we go bunny, This our love, no go funny, Me, I don't go play with my shoddy, Anytime I look at your body, Yo, you they make me the honey, Shoddy, your body make me go down low. Waiting I go do without your love, African girl, they come and help you, my bima. You know me, I didn't wanna take you for dinner. You know me, I get the money, pal, she not pita. For my area, they call me Godzilla. For the world, they money, yeah, pata pata. If you catch her, make sure, say you get her. If another nigga walk out in my senorita, I'm a smart man, I'm not saying I said move it down.
Bad boys are you, I like bad boys are you.
This your body, what you get me? They make me one day do like a go na go, go na go like a go na go. I just want to give me shit done. They make me one day do like a go na go, go na go like a go na go. Make it go do 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 go ni my baby, do 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 go ni my baby, oh do 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 go ni. Make it go do 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 go ni my baby, oh do go ni my baby, oh do 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 go ni. Love you more, to pump on my honey, oh. I don't ever eat the bungalow my body, oh. My name is girl, this one of honey, It's a miracle, oh yeah, come touch my money, oh. I got it, you, oh yeah, come miss my mommy, oh. If you wear the ginger my body, Yeah, don't go strategy. It is with my body, In the level of the book, Do you want my money, It is in gonna go my body, It is in gonna go my body. This is your body where you get me. It is many one day do like a go na go, go na go like a go na go. I just want to give me shit on. You didn't make me want to do. Want to do like a go na go, go na go.
Niko acting at the console.
Kimadi kwenye track. Bahana the console. Mafita tunaleta. Nikifunika na
nikiwa na jaja. Baraka zina jaja. Maheta wanabonga. Na bado show zina shondo. Refarini mwenyezi Asha puliza. Yomana mina pendona. Mistari zikotamuka. Ni vitu ngapi mtani meona. Kabla kaja iba jani lisota. Oh, nijue gajari ni ona. Wacha sahi blogi na bonga.
Madi kwenye track.
Kerererembe.
Bahana the kanso.
Kerererembe.
Mahecha tunaleta.
Kerererembe.
Nikifunika na
kerererembe.
Niki wana jaja. Baraka zina jaja. Mahecha wana bonga.
na bado shows in a show.
Double zero one.
Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just sugar, sugar, sugar na yo. Sugar, sugar, sugar na yo, girl. Sugar, sugar, sugar na yo. Sugar na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just sugar,
one,
sugar,
one,
sugar,
one,
sugar, sugar,
one,
sugar,
one,
sugar,
one,
sugar,
one,
sugar,
one, sugar,
one, sugar,
one,
sugar,
one,
sugar,
one,
sugar,
Chokucha nilete, sitaki msiko ni shuka, sitaki upote. Watoto wazuri pombe wabe, usijali mafili wewe nilete.
DJ Kulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Kulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.
I met a girl that I met a girl that I really like. The way she whine, the way she's so divine. So bad I think I can't gonna rise to the right. If you allow me in here before you leave.
I don't any matter, the kiku cheki chicho lako kome kulangara. Kenyan boy don't gada, unani tati saga, you make me go gaga.
Mr. DJ Kulo, unani mali sa kidogo, unawa mali sa vikogo. Mr. DJ Kulo, unani mali sa kidogo, unawa mali sa vikogo.
Okay, million dollar dreams, that we ship a million dollar cream. Stakes are too high, you can't keep. Practice big and fuck I speak. I'm so much cooler than you think. Na sisi tiza fuck I sing. Yoki tunatafuta ikuwa 5B. Any mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, ni siku wa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white kiki picture utaona kitu. Na jijua ndo maana na insist. Balance,
we are the best of the best. Success moment is
balance.
Sisi ya mabado na love.
Napenda ndogo, wanapenda light skin. Mi napenda chosi, nyiblish mikorongo. Mikorongo. Unapenda bigi, mi napenda ndogo. Wanapenda light skin, mi napenda chosi, nyiblish mikorongo. Mikorongo. Asikupenda ulivyo, atakupenda tangi chubwe. Unijue. Asikupenda ulivyo,
moja moja, ukipata nafasi tukumbukane. Nitalipa boda boda, achana mwendo kasi, usijibane bane. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pindo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria.
nafsi unainyongonyeza, na isi la moyo shambulio, nifanye chipsi chombeza, japo mionje onje mwezio, penzi linanilegeza.
Sono na sono,
eti lini utapata nafasi?
Sono na sono,
oh baby, oh yo, nambie basi.
Sono
na sinyoke,
nashi wasi wasi.
Sono na sono, moyo mwepesi kapera kasi.
Sono na sono,
aza
kwa kita pita,
wako ni mime pengine shwezi.
Sisemi mimi, nabaki bubu mishawe crazy. Nikikuna sishikiki, yeah. Nabaki zube na we. Ata kukula minakula na we. Baby nyamini.
DJ Finraise, Finraise.
Ada,
Uka MD.
Nakita babe, wako ni mimi pengine shwezi. Sisemi mimi, nabaki bubu mishawe crazy. Nikikuna sishikiki, yeah. Nabaki zube na we. Ata kukula minakula na we. Baby na mini. Sababu si uchizi buo, nikupendwa, nimependwa na we. Na mamangu kiniuliza tu, I'm gonna tell why I love you boo. Baba chikumala, namre mfune nyama. Nitakala kuenza na taratibu si haraka. Na kuhenza dede, tomi tukule, I love you. Na kuhenza dede, tomi tukule, I love you. Nipekeche, 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 nipekeche,
nipekeche, nipekeche, nipekeche,
Now, with your sexy body, Carolina. For your love, I prefer like John Cena. Atakama ni kiongu usina. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take it slow, napo wine.
Jaja, yo, put
jaja. You already know.
Kigomba, gonga, kugonga, gonya, kugonya, nyoko, nyoko, nakabonya, kugonya.
na ball na maheni saya shida na wakeni tunapenda nyepe.
Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Kiri 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 kiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Kiri kiri
kiri. Kuru kushukara kasha kuru kung kung.
DJ
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefisho yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulikajana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tukimanga chapodondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi niku bebe duka begani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi niku bebe duka begani.
Kuru kushuka raka shakuru kukungungu. Mnila koli meliko meka kutu. Nimenishika nine sema tunga tutu. Maribia chapitina nipige mabutu. Zumushia wendon, zumushia wa. Zumushia wendon, zumushia wa. Zumushia wendon, zumushia wa. Zumushia wendon, zumushia wa.
Kila mtu tunde match.
DJ Fenray.
Ati match. Kila mtu tunde match. Ati match. Ati a tease a lot. A lot. Acha tease a lot.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria, shika picho, jenny Maria, assalamu alaikum ni petu waria, kwani walibora ni keno mario, aki picho, picho, kona kizia kisho kisho ya kujazilia mwaka maji ya kunyenyezia niko shanda pangi ya kupaliliwa aji oi torea oi kani magowe riso ni romtaka ati romtaka kani kadoni ni romtaka ati romtaka kani kaponye ni romtaka ati romtaka kila mtu tuende match ati match kila mtu tuende match ati match acha this a lot a lot acha this a lot a lot
sio sidong ini sidonyo sio sidong ini sidonyo sio sidong ini sidonyo iva kimali ya dovisha mdomo sio sidong ini sidonyo sio sidong ini sidonyo sio sidong ini sidonyo iva kimali ya dovisha mdomo gota na right left iko kwa nono piga bangai shukisha na kanudho odi wangwai nyole na paka mulu abenya sai wakombo mita mulungo cheki sasa ni wakati wakujikuna kuna kila mtu ajikune kwenye unawashu acheki kuna mkongo kuna magoti ebu kuna 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 mkongo kuna magoti ebu kuna kuna
kani jaba na dai kushikisha kashamba alafu zikishika shika kitanda lamba na shada ni dimanga cheki wanja toshe kitoka jana mashashola zimerie mganga kuwa kaka nitaka unadaga utafia tuka omena ni daga bobo shata utajua ni banga niko na dekwa rangi zote ni machwa amegiza kamoto ashike na kita omera otis kuni wewe ni mbuta ameganda kame puko mafuta
Mochi Kita 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 Mochi Kita
jane base bambi bambika najusi jane ni wazi nisha bambi bambika adi 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 bambi bambika ka bambi bambika adi bambi bambika ka bambi bambika
hey. Tuko na mola tunajiachilia leo baki yetu tuwafikie leo
bambi bambika ka bambi bambika adi bambi bambika ka bambi bambika
hey. Karibu kwa ipati leo tunauza imani bila mani leo ametutoa mbali huyo uliza kaswata tuwati leo
niko chupi kwa pori mboka lazima nichacha kwa siwori kwa dimanga sazirudi ningori chada sakwa uza meda si chuki na katuki nika kumki katuti kanibabi amedai ya tateza kaniguangi nilazima chezewe pewa pewa saksuli wa peremwa
bambi bambi kaka bambi bambi kaka adi bambi bambi kaka bambi bambi
kaka bambi
bambi kaka bambi bambi kaka
Mr.
808 Bomba sisi tufike tusifike mapema ndio tusipike sidhani kata lala sikesho ni dide juni kipito na koma kunanga replay hey kuna bomba sisi tufike tusifike mapema ndio tusipike sidhani kata lala sikesho ni dide juni kipito na koma kunanga replay
Say I gotta tell you, yes I gotta tell you, nothing above you, me love you so much. Girl, I know your body so attractive, and you make my body active. Every time you stop me up, it's like zoom, 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 zoom. Girl, where you get your body from? No one fi touch your body. Zoom, 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 zoom. All eyes on you when you are shaking, shaking. Beat them on, shake up your body. Love how you wine, 'cause you're full of the energy. Beat them on, shake up your body. Love it when you put on that wine for me, baby. Beat them on, ah who da? Girl, I something that me love it when you do that.
Inna the club, boy, come no deform. Move for me, boy, I shake your bum. Bend your waist, make a feel a ringtone. Boy, me I like you when you do that I get on. Dirty, dirty, go, let's go. Oh, di dan dan, oh my bami Joe. Take it easy, no go break my bone. I go rock your body when you enter my zone. Hey, my lover, you make me shiver. Nakupenda, bring your body closer. Hey, my lover, you make me shiver. Nakupenda, bring your body closer. Hey, send me na yo chikambi. Hey, mina banja banumbi. Hey, bala banga bambuzi. Hey, baby, you give me sexy.
I'm in the scale. If we do the controller scale, but I wanna fight a wall of scale. If we do the controller scale,
shake your body, body, shake your body, body, shake your body, body, dance, dance, dance. Shake your body, body, shake your body, body, shake your body, body, dance, dance, dance.
I'm in the scale.
Shake your body, body, shake your body, body, shake your body, body, dance, dance, dance. Shake your body, body, shake your body, body, shake your body, body, dance, dance, dance.
I'm in the last year. But a wall of a wall last year. If we do the control last year, when you got a girl on the wall last year, if we do the control last year,
Teni yako na maji tunakata jiyako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu okote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu okote
leo 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 ni leo leo ile siku dudu geuka kipepeo ile siku pako swing na kibembeo ile siku hadi dogezi uweka meo meo nina doza kutrow for me how how Mr. Nuku Nuku swagia kibao wow sema sone mangira matao tao so bash make a wish bro hiyo kando nimekam na zawadi kila aina makolon na makladi za designer kabla tunde bash kwanza tunde dyna machapo machipo na tika za kichina alafu leo dunga zile zinabana zenye mafisi wakiona yes bana alafu tiktok kidogo siyo sana mwambia leku za tumesema sana sana
ni birthday ni party ni yako na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata 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 usiku leo tunapata watu kote kata 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 kata
usiku leo tunapata watu kote
kama ni peso na tafuta ama demu na tafuta kama ni chalu na tafuta find it, find it, find it
kama ni peso na tafuta
find it
ama demu na tafuta
find it
kama ni chali unatafuta
find it
find it find it find it
find it unatafuta
find it
find it unatafuta
find it
find it unatafuta
find it
find it find it
find it
Monday to Sunday natafuta ndio ni swim ndani ya mafuta paka na konga na kupita kama kuna ndo wezi nikuta
hii ex inatujanganya panda kama bei ya nyanya bado napambana Imeni hata jicho nyanya oh yeah hata kwa sako sakula sayango sakula
kakitango
kakitangula
unapigwa na bibi
wetangula
oh kwa sako
sakula
triangle
sayango
kakitango unapigwa na bibi ai
wetangula
kama ni peso na tafuta ama demu na tafuta kama ni chalu na tafuta
find it
find it find it
Kama ni mendo na tafuta
fine
Aba dem na tafuta
fine
Kama ni jali na tafuta
fine
Fine fine fine fine fine